Goodie man. What?
Umsindo phezulu ngesigubhu sakaGoodman esh intwana yasedebheni la akahambi yedwa lyrics uhamba noGevara Denji King yobumnandi ya wena ubani ya funa ngekhaya uyazi uyahlanya ya lana ngiyahlala so prove kuze kuse ngicela ungangibuzi ya futhi ungangikhuzi mangenze izinto zami nabantu bami le ntombi engihamba nazo Engibuza nazo Nazo izona ezingithanda Izona engithanda Nazo izona ezingithanda
Goodie man
Ibizelenu tata zondilanda Ndibanjwe ngumabo